Radio Pulpit, 657 AM.
Ke dumedisa ba mamedi ka fela ba Radio Pulpit lebitso le maatla le phosa la Morena Jesu Kriste le dumedisa ke moruti Masingi mo motsheng wa kajeno. Ke rata re lebelela lefoko la Modimo mo Jesaya 53, robala verse 1 to verse 3 fela, yone e balega ka tseleng. Ke mang yo o dumetseng tse re di utlwileng, letsogo la Morena le ne le seno letse mang? Motlhanka wa Morena o ne a tloga fa pele ga gagwe jaaka le tlogela, le jaaka modi mo lefatsheng le le omeletseng. O ne a sena popego le bontle fa re ka mo lebang, a sena ponalo fa re ka mo eletsang. O ne a nyatsega a tlogelwa ke batho e le monna wa matlhoko, a tlwaetse bolwetse e le yo ba mo fitlhelang difatlhego, a nyatsega mme ra se ke ra mo kaya sepe. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae mme a le supetse ka di signs and wonders in the name of Jesus. Motswala rata gang ke rata re lebelela kganke mo mosong wa kajeno ya gore ke mang yo o dumetseng tse re di utlwileng. Who believe? Ke setlhogo se ke sebele ka sekgore, who believe our report. Lefoko la molelo re bontsha mo ka Morena Jesu. In the Old Testament, this is the heart ya pelu ya evangeli mo testament ya kgale fa ya bebele fela bjalo. Now bebele re bontsha mo gore this is a prophetic message mo Jesaya a neng a bontsha Morena Jesu. And go na le question tse pedi tse di botswang mo teng mo re badileng mo teng. Who had believed our report? Ke mang a dumetseng se re se begileng? To whom? Letsogo la Modimo. Mo e bolela ka letsogo la Modimo e leng the power ya Modimo mo gore le e senogileng. The Lord revealed. To whom is the arm of the Lord revealed? Now, lentswe la Modimo le re bontsha mo re araba dipotso tsena tse pedi tsena. Two questions that call for faith. Di batla re dumele seo Modimo a se buang, dipotso tse re di botswang fa. Who will believe because God's word declares it? Modimo dilo tse tsotlhe tse a di etsang, he first declared them before di ba teng. Le re bone kwa tshimologong ga lefatshe le tlhodiwa, God declared, even when he blessed man, he declared dilo tse tsotlhe tse di tlo diragalang. Now who believe in this in spite of the circumstances? Now re feta mo mabakeng mo a thata, ke mangaka ya dumelang. Why people would reject the coming savior? Batho ba bantsi ke ka ntlha ya eng ba ne ba seke ba amogela ba gana Morena Jesu ona? Lefoko la Modimo le re bontsha bjang, mophulusi ona. Na bebele re bontsha mo gore is because of the description, tlhaloso e ba mo tlhalosang ka yona fa bebele mo tlhalosang ka yona. Baiseraele bajuta ba ne ba lebeletse somebody kgosi e apereng dimentlele, e apere disutu, bjanong ba fumana e le gore aowa ke motho a itlhagelang fela ko Bethlehem kwale, o bileng a belego mo lelapeng le go senang selo mo teng. Go ya ka lefoko la Modimo re balang mo teng, mare a tender plant bo utlwele botlhoko bo a le soft a le bonolo. Jesu one se ntwa dimela se ramanganga e se a tyrant somebody mo ga ka lefoko la Modimo ka seprofeta sa re se balang mo sa Morena Jesu. Now description e tlhalosa the miracle of incarnation, motlholo wa gore lefoko le fetoge nama. Ke se se makatsang sena mone, it's a miracle gore Morena Jesu it's that's why ele Morena wa metlholo. His entrance into the world a o bala mo Luka chapter 2 verse 1 to verse 20 fale e tlhalosa ka yena gore o tsene mo lefatsheng bjana ka motho o mongwe le o mongwe. Growing up in a family mo chapter 2 mola mo verse 42 verse 52 fale. Tenderness bonolo botho ba gae Morena Jesu ke se se tlhalosiwang ke lefoko la Modimo. He received the broken hearted. Jesu na amogela batho ba dipelo tse di utlwileng botlhoko, a ba utlwela botlhoko. O ne a tlisitse boutlwelwa botlhoko go batho ba ba lelekilweng, the outcast ba ba neng ba sa amoge helike sechaba. He received the broken heart and the sad and the sinful le ba etsa di bona ba amogela jale bona go hopola re ngaka ha e batle ke ba ba itikanetse ba tla ke ba balwala. The tears revealed his tender heart mola ha ne Lazarus sana le 4 days a tlhokofetse bile a bodile le fokola module re a Jesu koteng se se bontsha butlwele botlhoko ba hae, the root out of the dry ground to fale le fokola module re bontsha bjalo. Kana kweu Morana Jesu ona ana a bele kwa mo lefatsheng. They had become outcast by the Jews ne le batho ba leng gore ne ba sena sa bona ka nako tseo ba gateletswe ke Maroma. And lefoko la Modimo le re bontsha le re Jesu a belegwa ko Nazareth. He came out of Nazareth mo go senang moprofeta o nkileng a tswalela ko teng. Lefoko la Modimo le re he was unlovely, o ne a nyatsega ke batho bo botlhe, batho ba ne ba mo fitlhela difatlhego rao wa manrenya ka somebody wa maemo a ko godimo. No prophets had come out of the area ya belegetsweng ko teng, but the message ha e fetole molaetsa, ha e fetole the purpose of God ya go tlaga ka mo lefatsheng. Now evangeli re balang ka yona, the gospel ya Morena Jesu Kriste e batla gore re amogele ka gore e na le dilo tse tsotlhe tse re di tlhokang mo. Jesus returned to Galilee in the power of the Holy Spirit. Gospel ena e rere ne e le ya maatla, the supernatural power, faithful. Ha o na le tumelo, if you depend upon this Jesus today, o dumela melaetsa e buang ke lefoko la Modimo, o ka fumana dilo tse tsotlhe tse o di tlhokang mo bophelong. Everything we need e tlisitse ke ena Morena Jesu. Le hona bjanong, in future, in the past and in the future, isa fumanehan. Mentally, if you want to follow mentally, he's there. Emotionally, maikutlo a hao, ho tlhoka material things, this Jesus, lentswe la Modimo le re dilo tse tsotlhe ke tsa hae. Financially, ha o tlhoka masheleng, Jesu can provide you, he's the provider. Dafita a re Morena ke Modisa wa ka nka se tlhoke selo. Spiritually also, le tsa semowa, this Jesus can give you lerato la hae, le pholo, le healing. Yo, ten thuso tsotlhe tse o di tlhokang o di providele ko sefapanong ga a na a šwa a be a tsoga ka ntlha yaka le wena. Ke rata go rapela le wena motswale retegang Modimo ka lebitso la Morena Jesu, thusa momamedi ore Modimo wa ka a o amogela se ka be a o avoid-a Modimo wa ka gore a te tla fumane tso tsotlhe tseo Modimo wa ka o tlileng lefatsheng o tlo mofa tsona, gore a se ka baka la maatla kapa tšhesego, a se ka baka la di-qualification, but your supernatural power. Lentswe la gago le re Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. Ke a leboga Modimo wa ka gore o di file mo mamedi tso tsotlhe ke di kopa ka lebitso la Jesu. Amen.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 0674297564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.